I'm Charla Doctor. My lens is a Kenzo. Kenzo one day.
My name is Charles.
Dala chichi, achirete na bakazo kuyendanga. Omukazi n'omu wabuli kimuna yera na kufulinga. Dala musana kubereyo ye watali buyambi. Abakazi mutuisa mubi nyonyo mulingo. Ajana kulimba limba somu kwano kwalina tekwa mulala. Na kufukire solo nganera bujoli na techatira.
Ndeka funo mulala oba tonja gale.
Oba tonja gale
Tomalira bude ndeka nengenda.
Ndeka nengenda
Ndeka funa singa oba tosobole.
Oba tosobole
Tomalira bisera lwa kitongamba.
Lwa kitongamba Bona bafana gana tebachali esikika. Abakazi bafuse ngo batutegana magwa.
Lwaki mutufukidde ensonga? Lwaza gwacho kutufule kitagasa.
Yasoka yangamba njagala Monday to Sunday. Agenda mbalala kumbate. Agenda mbalala
Ndeka funo mbalala oba tonjagale.
Oba tonjagale
Tomalira bude ndeka nengenda.
Ndeka nengenda
Ndeka funa singa oba tonsobole.
Oba tonsobole
Tomalira bisera lwa kitongamba.
Lwa kitongamba Ndeka ndeka nawe ndeka ndeka. Baby ndeka ndeka nawe ndeka ndeka. Ndeka ndeka nawe ndeka ndeka. Baby ndeka ndeka nawe ndeka.
Ajana kulimba limba somu kwano kwalina tekwa mulala. Na kufukire nsoro nganera bujoli na techandira.
Ndeka funo mbulala oba tonja gale.
Oba tonja gale
Tomalira bude ndeka nengenda.
Ndeka nengenda
Ndeka funa singa oba tonsobole.
Oba tonsobole
Tomalira bisera lwa kitongamba.
Lwa kitongamba